Yini ufakazi baka Jehova bayikholelwayo? Ofakazi baka Jehova bakholelwa ukuthi yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu futhi nenzuzo. Esibili kuTimoteyu isahluko 3 verse 16. Sisebenzisa iBhayibheli njengesiqondiso esiwusizo ukuze sifunde ngomdali futhi siphile ukuphila okunenjongo. IBhayibheli lithi, ukuze abantu bazi ukuthi wena, ogama lakho linguJehova, wena wedwa ngophezu konke emhlabeni wonke. Ihubo 83 verse 18. Ngakho, sikhulekela uJehova uNkulunkulu kuphela, futhi njengofakazi bakhe silwela ukwenza igama lakhe laziwe. NjengamaKrestu, sikholelwa ukuthi uJesu, indodana kaNkulunkulu, weza emhlabeni futhi waba uMesiya. Johane 1 verse 34 no 41. Umbhalo waphansi ufundeka ngalendlela. IBhayibheli libuye libiza uJesu ngokuthi indodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa, ngoba uyizibulo lendalo futhi ukuphela kwendalo uNkulunkulu ayidala ngokuqondile. Johane 3 verse 18. Umbhalo waphansi uyaphela. Ngemva kokufa kwakhe, uJesu wavuselwa ezulwini. Kamuva, waba yinkosi yombuso kaNkulunkulu. Lowo mbuso unguhulumeni ongokoqobo oyobuyisela iparadise emhlabeni. IBhayibheli lithi, abamnene bayodla ifa lomhlaba, futhi ngempela bayothola injabulo enkulu ngokuchichima kokuthula. Ihubo 37 verse 11 no 29. Lapho befunda iBhayibheli, bakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nabo. Noma nini lapho kuvela izinkinga ekuphileni kwabo, bathatha izwi likaNkulunkulu bacwaninge ukuze bathole izixazululo. Kubo, izwi likaNkulunkulu lisaphila. Umfundisi wamaKatholika, uBenjamin Carriere, ephephandabeni laseJalimane iMostelandische Volkszeitung. Ofakazi bakaJehova bakholelwa ukuthi izimiso zeBhayibheli zingabazuzisa abantu ngisho nanamuhla. Ngakho senza konke okusemandleni ukuze siphile ngalezo zimiso. Ngokwesibonelo, ngenxa yokuthi iBhayibheli lisixwayisa ukuba sigweme izinto ezingcolisa imizimba nezingqondo zethu, asibhemi noma sisebenzise kabi izidakamizwa. Sigwema nezenzo ezenqatshwa iBhayibheli ngokuqondile, njengokudakwa, ukuziphatha kabi ngokobulili, nokweba. Ukuze ufunde ngezinkolelo zethu, kuhlanganise nokuthi kungani singawagubha amaholidi noma senqaba ukumpontshelwa igazi, ngena engosini ethi www.jw.org/zu ubheke ngaphansi kwesihloko esithi mayelana nathi, imibuzo evame ukubuzwa. Sesiphelile isihloko.